Ngiyajabula bebhuti omdala ngoba ngiyayibona lapho ipeki ipeki isala sikhathi yasebenza phansi unyawo. Kubuka ngizwe